Peters, the human I'm summer.
See you now, everyone.
Kill records. Come on, Tom Wees, man. Kidaka na taka na pata na pata na choma na chupa na ruka ki. Kibaka kadata ka ruka ganguka ka choma na jiti ka bimba ti. Timbili la kaka na cheka ka chapa na binti ka wuka umbuka. Abaki, 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 abaki. Man, nahitaji kulala man.
Chaya!
Yes man.
Sharo Mionea.
It's me man.
Kama tayo kitu ye. Kwende sasa. Ale Sharo Mionea wa mpoteze. Sharo Mionea wa mpoteze. Ade man Sharo Baro wote tunapoteze. Ade kapata musman man Sharo Baro wote tunapoteze.
I'm gonna say no.